watu watalipia kila kitu ambacho umeshajifunza na unakiweza, kwa sababu utaweza kuwaonesha kwamba bwana, this is what I can do. If you can show them, they will pay you for that, but they have to know that you can do it. Na mimi nafikiri sehemu nyingi ambazo nimetengeneza pesa ni sehemu ambazo niliwafanyaga shughuli hizo bure. No pain, no gain. Maumivu ndo yanaleta mafanikio. It gets harder before it's easy. Mateso yakizidi ujue neema inakaribia. The comfort zone is a very beautiful place, but nothing ever grows there. My name is Sebastian Koloa. So leo nataka kuongelea phase ya kwanza ya kufikia uwezo mkubwa.
Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.
Welcome to the home of positive vibes.
Kuna time fulani ambayo unayo ya kujifunza jambo, kuna time fulani unatakiwa uwe nayo ya kufanya uwe expert kwenye hilo jambo, halafu ndo kuna time sasa ya kulifanya hilo jambo kama expert. Na katika ushauri wangu kwa speakers, jamani, zungumza kutokana na muda wako. Uwezi kumaliza vyote, unaweza kusema kimoja kikakumbukwa. Bora uongee hicho kimoja. So leo nataka kuongelea phase ya kwanza ya kufikia uwezo mkubwa. Na ninaiongelea hivi kwa vijana leo kwa sababu huwa tuna haraka na tunafika sehemu ambayo hatufanikiwi kwa sababu tunataka kufika phase ya tatu wakati hatujatumia muda wa kutosha kumaliza phase ya kwanza. Prosesi hii ina mambo matatu tu. Kama una daftari na peni na unaandika, tafadhali andika. Na niko sijui kama kunaweza kutumia visual aids, lakini sasa hivi nimejifunza, nimefundishwa hapa. Njoo na visual aids. So there's deep observation. Deep observation. There's acquiring skills. That's the second one. And third is experimentation. Katika ile phase ya kwanza ya kuingia kwenye kitu tunachotaka kufanya, na hapa nikiangalia wote tuna fursa ya kuanza kitu. Aidha tunachokifanya sasa hivi au kingine tunaweza tukaanza kipya. Ya kwanza ni observation. Observation ni nini? You want to be a speaker, you come here, you watch other speakers. Tuko pamoja. That is observation. Observation ni kutazama wanachofanya wengine. Kama ni umeingia ofisi mpya, ukifika ni lazima ufanye observation. It's only through observation where you will realize who does what. Nani nafiki, nani mbea, nani anaweza kusaidia, nani bosi, nani sio bosi lakini ana authority. You know what I'm saying? Wale watu ambao wameenda kumfuata kazi sehemu wanajua. Sawa. Observe. Kifika kama kijana, observe. Wewe kama ni speaker, sasa hivi kuna watu wazito watakuja kuongea hapo baada ya mimi, of course. Kuna watu ambao wanajua watakuja kuzungumza. Au wakija, observe kwanza. Ondoa kila kitu unachokijua, halafu utapata kitu. Another tip kwenye observing, ondoa negative things about what you are observing. Just pick up the positive. Nikienda kwenye sherehe mimi kama mwalikwa, huwa naendaga. Na nikialikwa tu, hata ukialikwa ukanialika naenda. Sababu ya mambo mengi, sababu ya nini, lakini pia zaidi naenda kujifunza. Na nikienda kujifunza, takutana na MC ambaye pengine kuna vitu vingine ambavyo mimi ninavifanya vyema zaidi kuliko yeye. Kuliko? Na mseme basi. Kuliko? Yeye. Kuliko yeye. So sometimes inakudanganya hiyo. Unasema, nipo kwenye sherehe hapa, ni MC wengine bwana hawajui kitu kabisa. Hadi jamaa uwezi amini ameanza tu. Hiyo inanisaidiaje? Haisaidii chochote, si ndio? Sasa najua kama ninakijua hicho kitu. Lakini naweza nikachukua kitu kimoja tu au viwili, na hiyo itakuwa na manufaa kwako. Kwa hiyo ondoa negatives. The second thing, acquiring skills. Now you have already observed. Umeshajua taasisi labda inaendeshwaje au tasnia ikoje. Sasa ndio unatakiwa uanze ku acquire skills. Kuanza kutafuta namna ya kufahamu ujuzi. Kama alivyosema madam pale, doctor alisema, ukitaka watu wakusikilize lazima waamini katika ujuzi wako, si ndio? Lazima uanze sasa kutafuta huo ujuzi. Kwa hiyo usifike tu kwenye career mpya ukaanza kutafuta how to do it kabla huja observe. Naelewa? Usifike kwenye career, usifike kwenye kitu unachotaka kukifanya, usifike kwenye maamuzi ya kuamua kuanza kufanya kitu fulani kwa kutafuta skills kabla huja observe hiyo industry yako ikoje, hivyo vitu vikoje kwa wanawake, kwa wanaume, kwa watoto, kwa vijana. Before you observe, skills zako utazitafuta kwa nguvu na kwa shida sana sana sana. And then the third thing is experimentation. And that's the last thing ambayo ndio sasa inakufanya uwe mtaalamu au sio mtaalamu. Wakati fulani nilipigiwa simu na rafiki yangu fulani, akaniambia wanatafuta translator kwa ajili ya meeting yao. Sasa hiyo translator, nikamwambia lini mimi naweza kufanya. Unajua tena era siri na usiku, kwa hiyo nikakubali mimi naweza kufanya. Akaniambia sasa ni face to face translation saa nne lini? Saa nne leo. Hiyo ni saa mbili asubuhi. Okay. Kikweli kabisa kipindi hicho nilikuwa sijawahi kuwa translator, lakini nilikuwa nishawahi kupewa na mtu hela. Kwa hiyo najua ninachohitaji pale ni hela. Kwa sababu translator tunajua kwa huko, si ndio? Najua Kiingereza, najua na Kiswahili. Naona translate Kiingereza. So what I did is alipokata tu nikamuuliza kwanza details, ni meeting ya aina gani na nini na nini, the normal things ambayo hata expert hahitaji kujua. And then nikaanza sasa observation. An observation is I was watching other translators kwenye YouTube. Huku na Swaki, huku mando nikuwa natoka huo Msambia ya school. Yani huku nafanya vitu vingine, nimeka pale video. Naangalia other translators without even learning. Without asking for tips on how to be a good translator. Just watching other translators, what they do. And then you'll be surprised, kuna vitu ambavyo vinafanya kaga hata tuvijui. Kwa mfano mwana hivi walivoka hapa hawa warembo. E sitting arrangement, kama huyu ananizungumza na mimi, and then this is the translator. Hataki kukaa hivi, inabidi translator akae nyuma, yani kisogea nyuma kidogo. Imagine, just small stuff, sindio eh? Kwa sababu akikaa sawa nakuwa naona wote, lakini yeye kaa nyuma, huyu anaongea tu cha huyu anakitranslate, sindio eh? So those small stuff I got them just from watching what others are doing. And then baada ya kuangalia video mbili tatu, ndo sasa nikaanza kuangalia sasa tips of how to be a good translator. Hapo sasa niko njiani hapo. Hapo niko njiani nikiwa msaki. So mpaka nimefika pale, I was not the best translator there is, but I knew the do's and don'ts. You have to be a deep observer, you have to acquire skills, and then experimentation. Experimentation is when now you're practicing that thing. And why you're doing that thing, experiment with it. Mitoka nimeanza kwa MC, nimewaiga watu wengine. Afadai na mimi nikaanza kuchukua vya kwangu, nikafanya, nikachomekea. Nao watu wengine wakija kwenye seri zangu, nao wataona, watasema, da, dogo mkali, hakuna ile idea fulani. Hiyo ni experimentation, I've tried out stuff. Sindio eh? I've tried out things, ambazo watu wengine labda wako wanaona haziwezekani. Now very quickly I will go through the strategies of how you achieve these three things, okay? Okay? Kumbuka hii ni phase ya kwanza tu kabla hujafikia utaalamu. Hizi ya pili na ya tatu ndio sasa itabidi mnipigie simu. So strategies of apprenticeship. How do you become a good worker? Hata mtu ambaye ni mkali tu kwenye kitu fulani. Sio mtu ambaye atakumbukwa miaka yote, lakini angalau tu uwe mkali. Revert to inferiority and you will learn. Achana na kutanua mabega. It won't help you. It won't help you. The fourth thing is trust the process. Now here comes the example that I gave. The process ya kuotesha viazi ni miezi mitatu. Trust hiyo miezi mitatu. Unataka mwezi mmoja. Mimi nafanga mazoezi gym ya kunyanyua vitu vizito. Mtu anakuja anakuambia, sasa bro, hili niwe kama wewe hapo, mimi mwezi mmoja miezi miwili vipi? Sasa mimi nimefanya 6 au 7. Wewe vipi? Trust the process. Process inasema lazima uchukue muda huu. Na unaanza, mimi bwana mjue mzuri mwili wangu unakubali haraka, yani nikifanya tu kidogo mwili unakubali, hapana. Trust the process. If a business will take a year and a half to grow the business, trust that process ya ku grow your business. Wakati ule utajifunza mengi, utakuwa stronger, utafanikiwa sana. Trust the process. Number 5, no pain no gain. Hivi najulikana eh? Maumivu ndo yanaleta mafanikio. Kwa sababu wanasema a comfort zone is a very beautiful place but nothing ever grows there. Muulize mama mjamzito, watoto mtoto kati anakuwa tumboni shughuli inapokuwa. Angalia mbegu ikipandwa haiwi comfortable, inapasuka, inafanyaje, panatokea fujo ndio inakuwa. Au unaofanya mazoezi, it's not comfortable. That is how you grow. Number 6, failure is your friend and not your enemy. Hapo tuko together hapo. Eh? Sasa shule tumefundishwa ukifeli wewe ni failure. Failure is your friend. It is only through failure that you will learn a very good lesson. So failure is good. Failure inakusaidia. Ukifeli inauma. Ikiuma inakusaidia siku nyingine kufanya vizuri zaidi. So failure is your friend. Usichukie kufeli. Tena as a matter of fact, furahia zaidi kufeli kwa sababu kunakutoa kwenye comfort zone. Kunakufundisha vizuri na utakumbuka zaidi failure kuliko winning. Combine the how and the what. Oh, penda pia watu wanaokuambia kuhusu failure. Mtu anayekuambia bana leo hujapendeza, kabadilishe nguo. Huyo ni mzuri zaidi kuliko yule mshikaji. Wow, wadada. You look like wow. Kumbe hamna. Make up. So, trial and error is also another thing which iko kama nani? That's another thing. That's the seventh thing. Trial and error. Jaribisha fail, jaribisha. Tuliambiwa yule mtu aliyegundua bulb ile ilikuwa ya 100, si ndio? Alijaribu mara 99, si ndio? Mara 1000. Hey, unaona? 1000, right? 1000. So yeah, 900 alijaribu mara 999. Wewe umejaribu kitu mara ngapi? Umeshindwa ushaacha. Eh? How long does it take a child to walk? Na kama hii sio swali la mtihani jamani. Kama mtoto ili mpaka atembee, waga ni mpaka afikishe miaka mingapi au miezi mingapi? 9 to 12 months. 9 to 12 months. Ikifika miezi 12 hajatembea na sio mgonjwa, tunaacha. Tunafanya. So nikwambie, it takes a child to walk until it walks. Yani it takes until. Umeelewa eh? Yani sio miezi. Hamna miezi mpaka atembee. Yani tunajaribu mpaka atembee. Mimi na kakaangu kadogo sasa hivi tumekanunulia kale ka baby walker, kale ka kishua tulinunua mara kwanza akufanya kazi. Kwao tumenunua vile loko vile ambavyo vinakuwa na matairi matatu. Mpaka atembee. So it takes until, but most of most of us tukishajaribu kidogo ukishinda unasema ah, mimi nijaribishe ile biashara ya nani ya mawigi, lakini ujue hao wanauza hao wanatoa Uturuki, mimi sijai kwenda Uturuki, tafadhali umeacha. No, try it until you can achieve it. Sawa, try and fail. Jambo la mwisho kabla sija conclude na ni la nane, combine the how and the what. Now this is very special, the how and the what. This is a mobile phone. This is a mobile phone. This is what it is, right? This is what we see. What is the how? The how is how it works, right? How many of us know how this works? Hii hapa nimeona hapa ina fingerprint. Inakuwaje wewe fingerprint yako ulishai save, ukibonyeza tu inafungua? How it works? Have you ever thought of that? A car, a building, how does it stand? Well, that is how you become an expert in something. The how. Na ndio maana madaktari wanajua the how. Anakwambia una tatizo la asidi kwa sababu unakulaga chakula fulani. Kile chakula kikienda tumboni huwa kinabadilika, kinakuwa asidi na chenyewe. Kikimwagika sijui, anakwambia and the rest of the doctor thinks. Anakwambia vile vitu vyote pale. Ndio maana anaweza kukutibu. Because they know the how. Now, sisi kwenye chochote tunachotaka kufanya, you have to know the how. I have to know how to present pale. Kwa sababu najua kwamba nina risali moja, natakiwa niongee hiki, natakiwa niweke matangazo, natakiwa niongee. That's the how. Kama MC atakwambia kuhusu sherehe, the how. Wewe utangaje kusema ilikuwa na vibe bala, but he knows the how. You don't know the how. You were just there in the dance na nini. Lakini kumbe kwenye the how kuna kitu aliomit, kuna kitu aliongeza. That's the how. You have to know the how. Now that leads me to people as well. Kabla sijamalizia, people. You have to know the how, or at least think about the how of people. Mtu anapokuja na hasira mbele yako, hebu jaribu kujiuliza, this is the what, hii hasira. But ask yourself, what about the how? What if wazazi wake wamemlea vibaya? What if alipotoka nyumbani kule kakutana na ajali, au wazazi, au nyumbani kuna na mgonjwa? Learn to think about the how. Utaweza kufanikiwa kwenye mambo mengi sana. Utaweza kufanikiwa kuwa excellent pia. How did this person ish mgangu mesha? Haya. Now, my conclusion. The how and the what. Kuna mtu ajelewa, the how and the what. Learn the how and the what. Hawa pigia picha, wanaweza kukuambia jinsi inavyotokea mpaka picha inapigwa. Na ndio maana wanaweza kupiga picha nzuri. Ndio maana watamwambia watamwambia singio ukitaka tupige selfie tu simame kule tupige kwenda huko. Sababu kule kuna mwanga. Umeona? So those things because they know the how. So learn the how and the what and this will help you. But hiki kipindi kitahitaji more creativity than just knowledge. Sisi tumeelewana. Everybody knows everything in your field. Now you have to know extra. Yeah, you want to learn as many skills as possible, going the direction circumstances take you to, but only the things that interest you. This is a very good statement that I want to end with. So kuna mambo matatu tu ambayo unatakiwa uyafuate. Kwanza jifunze skills nyingi iwezekanavyo, when a speaker, lakini jifunze teknolojia, jifunze skills mbalimbali. Sio ndio eh? Lakini pili, go to the direction ambayo circumstances tu za maisha zinakupeleka. Naweza ukaanza kama mwandishi wa habari lakini ukajikuta unaenda kwenye uspika, unaenda kwenye kitu kingine, unaenda kwenye kitu kingine. Naenda of course. Lakini the last and most important things is only things that interest you. Kwa hiyo kama utakuwa umekuja hapa kwa sababu unahisi utaheshimika tu kwa kuvaa suti na suruali na kuongea mbele za watu lakini haupendi, unapoteza muda wako. Kama utaamua kuwa daktari kwa sababu nyumbani au an ethnic group is telling you kwamba this is the right thing to do, na kwa sababu tu umeona ninaweza na circumstances zimekupeleka lakini haupendi, utaishia katikati. Na hata ukifikia pale juu utakuwa miserable, utakuwa huna furaha sana sana sana. So wakati tumefika huyu mrembo hapa by your host hapa aliniambia, ni aliniuliza what is my favorite quote. After kukutana naye ameandika hapo, aliniigilizi yake sema na kuna t-shirts kabisa nimetengeneza zimeandikwa hivyo, it gets harder before it's easy. So yeye kwake aliandika ni kwamba everything is hard before it's easy. Kama mfano wa mtoto kabla hajatembea unamwona anavyohangaika, unamwona sitembee una shida. So everything is hard before it's easy, but more importantly it gets harder before it's easy. Na ndio maana yule Jack Ma yule wa Alibaba alisemaga today is hard, tomorrow is hard, it's worse, right? But the day after tomorrow is beautiful. So, it's beautiful. And that is what I would like to end you with. Ukifikia ile point ambayo Temba, mheshimiwa Temba alisema mateso yakizidi ujue, wanyama msikizi poko flavor. Haina shida, watu watakuona miausho. Mateso yakizidi ujue neema inakaribia. Yaani when it gets harder, pale ambapo ndo unakata tamaa. That is when it gets easier. My name is Sebastian Kolowa. Kama kuna mtu anataka kunipa hila, aniambie aseme baba nimfuate.
Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi.
Welcome to the home of positive vibes.